TMC Production
Naturaliwe akiana nisiku richa mimi natumika na uwe baby mimi siku richa nataseka na uwe niradi nikose kila kitu mimi hila nimbaki na uwe manioke kila kitu mimi manirichire uwe manaba kauta umanire nemara kafuenda na baby nafimanya mwenye Jona jona vimanya mwenye ni siri yangu baby sina nena manda kuloga ila na mala mama nye ukala niwe ni kuwezae baby oh baby baby
baby
kupenda we
ah baby
yeah baby baby
baby
chukua langu we
ah baby
yeah baby baby
baby
Jani kuposti baby
uwe uangu mimi sina mungine kule
nariche manene ni msalau usiku mana lala jali
uwe uangu mimi sina mungine kule
tazunguka kosi mimi we siza unaza uwe
uwe uangu mimi sina mungine kule
harira ni kupembeleze Kose, usindizi ulale
Uwe uangu mimi Sina mungine mule
Love is a beautiful thing Created by God Nakuenza bebe
Filter ndo ngale Umuzo naturali uwe Akiana nisiku richa Mimi natumika na uwe Baby mimi siku richa Nataseka na uwe Niradi nikose kila kitu mimi Hila nimbaki na uwe Manioke kila kitu mimi Manirichire uwe Manaba kauta umanire Emara kafuenda na baby Vimanya mwenye Kurisho na jona vimanya mwenye Ni siri yangu baby Sina nena manda kuloga Ela na mala mama nye Ukala Niwe ni kuwezae baby
Oh baby baby
baby
Kupenda we
Ah baby
Yeah baby
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 Chukua langu we
Ah baby
Yeah baby
baby baby
Jani kuposti baby
Uwe uangu mimi Sina mungine kule
Nariche manene ni msalau Usiku mana lala jali
Uwe uangu mimi Sina mungine kule
Tazunguka kosi mimi we Siza ulaza uwe
Uwe uangu mimi Sina mungine kule
Harira ni kupembeleze Kose, usindizi ulale
Uwe uangu mimi Sina mungine mule
Wewe Wewe Ati amba huwa Huwa ukira huwa Anda kubembeleza huwa Huwa ukira huwa ngoja ni kuposti baby.
Uwe uwangu mimi, sina mungine bule.
Nariche mwenene ni msalau, usiku mwena lala jali.
Uwe uwangu mimi, sina mungine bule.
Tazunguka kosi mimi, siza unaza uwe.
Pembeleze,
nikungoze.